Bathsers.
Static here at CFRC 1019 CFRC.ca, wherever else you listen to this show. Just clearing the first hour of the show. If you're listening live and local, that means it's 7 p.m. Eastern Time. And if you're listening not live and not local, it is an hour from whenever you decided to listen back to this episode. Beneath us at the moment, Joachim Philipp with Et Fal. Before that, The Fall with Who Makes the Nazis. Before that, Flat End Scruggs with Jackson. Before that, John Prine with Your Flag Decal Won't Get You Into Heaven Anymore. Before that, Marnie Stern with Prime. Before that, A Large Sheet of Muscle with Ultra Womb. Before that, Aske Zidore of Narhandes and Sixt Fuhr. Up next, Telex, Wonderful World. You're listening to No Static here at CFRC 109. CFRC 109. I'm your host, Mikey, also known as TJ Third Place. Thank you for your ears. And check out our funding drive. It's on the website. CFRC.ca. Keep it locked here for another hour.
Förstår ni att jag faller? Förstår ni att jag faller? Läppar att kyssa. Orden
World. It's a wonderful world. This one is wonderful. It's a wonderful world.
Lady Fo, Lady Fo, Alison and Lady Fo, Alison. Argentine, Tell me, young, 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 tell me, young
Yes. Last 30 of the show. Beneath us at the moment, Kush Jones with Jonesy. Before that, Arsenal Mikebe, Boiler Room Omuka. That is out on Nyege Tapes. Before that, Magma, Elifus Levi. Before that, Sharada, Shashadar with By the Land. Up next, Boonshin, All About This. Followed by Dogo Nija, Kimbao Bao, a couple of cuts from The Body, their most recent album out this year. Some Willy Raviam with Ang Cute Ng Pokemon, and then a Palestinian rapper Shamali with Tach to close out the show. Thank you for your ears. Keep it locked here for the last 30 minutes. That means if you're live and local, 7:30 Eastern in the eve, or an hour and 30 if you're not live and you're not local for whenever you are listening back. I'm your host, Mikey. Take it easy. See you in a bit.
Nowadays is all about this. Nowadays is all about
tuone wana kubamba tucheze oraria tuone boya tuone baba kibaumbau anelipa nishafu imemtoka baba je kishalewa mitusi tuone wana kubamba tuone baba kibaumbau anelipa nishafu imemtoka baba juma kishalewa mitusi unaimwaga kibaumbau anelipa nishafu imemtoka simeda kishalewa mitusi unaimwaga makaruka ngoisha au sindire anoga simera makaruka ngoisha au sindire anoga masera makaruka ngoisha au sindire anoga bobani makaruka ngoisha au sindire anoga simera twashape bamba wanajifanya wanajua atwapige bamba wanajifanya wanajua upiga uni kidogo umeshakuwa dereva ugonga uni kidogo umeshakuwa dereva ai makaruka ngoisha au sindire anoga masera makaruka ngoisha au sindire anoga wauni makaruka ngoisha au sindire anoga majita makaruka ngoisha au sindire anoga bobani makaruka ngoisha au sindire anoga jamani makaruka ngoisha au sindire anoga simeni kibaumbau anelipa mishafu imemtoka kibaumbau anelipa mishafu imemtoka na bobani ukishalewa mitusi unaimwaga baba je ukishalewa mitusi unaimwaga twachape baba wanajifanya wanajua twachape bamba wanajifanya wanajua ukija uni kidogo umeshakuwa dereva ugonga uni kidogo umeshakuwa dereva oraria watoto wa Ethiopia, watoto wa kabika boya, watoto wa datoni kichego mawe, mawe, mwanangu wa sani mzira, sikiliza mziki hapa isio, ahidi jibaba, jibaba, mwanangu wa mzozo, wazo fresenja, sikiliza mziki hapa ni sauti dogo nige simena mwanzo mwisho, wake up up, tuende tena, mwangaruka ngoisha, au sindire, anoga masera, mwangaruka ngoisha, au sindire, anoga jamani, mwangaruka ngoisha, au sindire, anoga wauni, mwangaruka ngoisha, au sindire, simera masera, mwangaruka ngoisha, au sindire, anoga bobani, mwangaruka ngoisha, au sindire, anoga jamani, o jamani, masera jamani, o jamani, nabamba jamani, oh yeah, watoto, watoto, watoto wa mingo mwanangu chabobo chabobo wazi wakabongo kichegoria sikiliza mziki mwanangu vio weka tucheze mwanangu peke watoto wa bobu sikiliza mziki baba bonge nirudishia wanyasa kwao tuende baba kibaumbau anelipa mishafu imemtoka kibaumbau anelipa mishafu imemtoka hili baba kushalewa mitusi unaimwaga juma nondo kushalewa mitusi unaimwaga kibaumbau anelipa mishafu imemtoka kibaumbau anelipa mishafu imemtoka wepike ukushalewa mitusi unaimwaga twashape bamba wanajifanya wanajua atwapige bamba wanajifanya wanajua atwachape mwamba wanajifanya wanajua upiga uni kidogo umeshakuwa dereva ugonga uni kidogo umeshakuwa dereva mwangaruka ngosha au sindire anoga pasuka mwangaruka ngosha au sindire anoga maseke mwangaruka ngosha au sindire anoga simera mwangaruka ngosha au sindire tucheze miziki mwangaruka ngosha au sindire turuke masera mwangaruka ngosha au sindire tucheze pasuka mwangaruka ngosha au sindire tucheze wauni mwangaruka ngosha au sindire tucheze jamani mwangaruka ngosha au sindire tucheze wakali mwangaruka ngosha au sindire tucheze datoni mwangaruka ngosha au sindire tucheze jamani mwangaruka ngosha au sindire tucheze simera orara aina kuzonga naye na gabo ipera pera raga pera pera mwana kutwere watoto wa yesi acha bacha mwana kujande ali salimie mwana wangu amani amani wapi pinje wapi sofa mwana wangu salumu mdogo ali salimie mwana wangu pei na usio na kubali mambo yangu watoto wa talibani Watoto Taliban, mwanangu kiracho yapo sio. Mwanangu pera, tucheze, tucheze. Weka mana mamba, tuende mwanangu mamba. Weka mamba. Itwende kibao mbao, anilipa, nishafu imemtoka. Kibao mbao, anilipa, nishafu mama yei. Sikiliza mziki hapo sio. Tucheze mambo yako watoto wa Ethiopia. Mwanangu chala piso, chala piso baba midu. Sikiliza mziki hapo sio. Weka mwanangu mamba. Mangaro kangosha, au sindire, anoga simera. Mangaro kangosha, au sindire, anoga masera. Mangaro kangosha, au sindire, anoga na pembe. Mangaro kangosha, au sindire, tucheze mpenza. Mangaro kangosha, au sindire, turuke jamani. Mangaro kangosha, au sindire, tucheze kadodo. Mangaro kangosha, au sindire, tucheze makave. Mangaro kangosha, au sindire, turuke maseti. Mangaro kangosha, au sindire, tucheze pasoka. Mangaro kangosha, au sindire, turuke mikune. Mangaro kangosha, au sindire, tucheze kitari. Mangaro kangosha au sindire tucheze mziki kibao mbao anadepa kisha kimemtoka kibao mbao anadepa kisha kimemtoka baba jeu kushalewa mtu sio naimwaga baba juma kushalewa mtu si mama Vanessa mama msera watoto wa mazombi watoto wa taifa dume nakubali mambo yangu sio akamongo kicheko bye mwanangu kide anisalimie mwanangu mpauko mwanangu majalino chabobo chabobo nisalimie mwanangu nembo sweka watoto wa vinyasi director mwanangu machozi tucheze miziki na weka mambo kibao mbao anadepa nishafu imemtoka kibao mbao anadepa nishafu imemtoka na bushi mrudi kwenu ijijiji na wenyewe na nyasa mrudi kwenu ijijiji na wenyewe mangaro kangosha wanajifanya wanajua atuacha pebamba wanajifanya wanajua ukijao ni kidogo umesha kuwa dereva ugongo ni kidogo unajifanya dereva atuacha pebamba wanajifanya wanajua atuacha pebamba wanajifanya wanajua ukijao ni kidogo wanajifanya dereva mangaro kangosha au sindire anoga simera mangaro kangosha au sindire turuke masera tuende baba.
Hizi ya sasele kakazietu kwa papana. Hii baba mongi kakazietu kwa ibiaga nasa tu.
sad. I had a wife and kids. They meant nothing to me. Had money. Means nothing to me. I have life. It means nothing to me.
Where do you think it comes from? That's a detachment.
كنت سامع صح ولا كيف عديت ايام السودة كتير من تحت الارض بدنا نصير لو غلبة معلش ماشي والدنيا طاخ 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 كنت سامع صح 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 كنت سامع صح ولا كيف ما سمعتش غير الغارة طب مين اللي اختاروا وين رايحين وهيك الدنيا صارة كنت سامع صح 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 ما سمعتش طاخ 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 قلبي بارد ورميته من زمان شفت الموت بعيوني وكنت كل يوم معروض على السلام دنيا دنيا خالي سجل يومك بالتاريخ كمان كتير قصص وافلام ايش مغمض عينه ايش مسك الدم بس فيش السايف في السماء والجسم بس بده الدواء دنيا سودة للعمى والقصة بتحكي عن حال فلازم تعرف مين انا بنلم جروح ووجع اروح انا تطلع للسماء طول ما انت عايش في امل عايش في امل للقلب السامل مين انا كنت سامع صح ولا كيف عديت ايام السودة كتير من تحت الارض بدنا نصير لو غلبة معلش ماشي والدنيا طاخ 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 كنت سامع صح 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 كنت سامع صح ولا كيف ما سمعتش غير الغارة طب مين اللي اختاروا وين رايحين وهيك الدنيا صارة كنت سامع صح 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 ما سمعتش طاخ 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 كنت سامع صح ولا كيف
that's the show, everyone. Thanks for listening. We just heard Shamali with Tach. TA5, if you want to go and Google that, using the Arabic texting shorthand. Before that, a couple of selections from The Body's most recent album, The Crying Out of This. Rather, The Crying Out of Things. The Crying Out of Things. We heard Less Meaning, and we heard The Citadel Unconquered. Before that, we heard Dogo Nijo with Kimbao Mbao, Boonshin with All About This, Kush Jones with Jonesy, Arsenal Makebu with Boiler Omuka. Heaters through and through. Nothing unfamiliar to programming that I put on. Here, No Static, 109, CFRCRCA. And to close out the show,
yeah, hey.
This wonderful, wonderful track that I found on NTS.
Yeah, hey.
Yeah, hey. Ong Cute Ng Pokemon by Willy Revien. Have a good one, guys. See you next week. Donate to the station. CFRT.ca. Medyo kulay dilaw. Pag nahawakan mo daw, ikay mapapawaw. So pumunta ako sa mga shopping mall. Bibili ako marami and I will buy them all. Ang ina-ina toy, galing bangsang Hapon. Gusto kong magkaroon, penging Pokemon. Ang cute! Ang cute ng Pokemon. Ang cute.
gawin lahat, lahat ng Pokemon. So bumili ako isa sa tindahan at ang inyong likod nakipag-agawan. Well, I don't really care kahit bago o hindi, basta ang Pokemon ay aking mauuwi. At pagdating sa bahay, aking lalaruin. At pag ako'y nag-enjoy, I will buy again. Meron na!
Meron na!
Meron na akong Pokemon. 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 Sa night swimming party, ayala alabang. Dinala ko Pokemon para ipagmayabang. Bitbit ko Pokemon, lahat tinginan na. Sa Pokemon kong dala, inggit lahat sila. Kahit pwedeng tumingin, no touch ang Pokemon. Walang ihipo sa'king paboritong Pokemon. Me and my Pokemon, ako ay cool na cool. Nasagi Pokemon ko, nahulog sa swimming pool. Ay basa!
Ay basa!
Basa ang Pokemon. Nabasa!
Nabasa!
Nabasa ang Pokemon. Basang basa!
Basang basa!
Basang basa ang Pokemon. Ay basa!
Ay basa!
Basa ang Pokemon. Inuwi ko sa bahay, basang Pokemon. Dinayar ko ang Pokemon maghapon. Ito ay natuyo, ako ay masaya. Kaya sa children's party ko naman siya dinala. Dinala ko siya doon, ang daming tao doon. Pinagkaguluhan ang aking Pokemon. Inagaw sa akin, wala kong magawa. Pero ang mga bata, lahat tuwang-tuwa. Kawawa!
Kawawa!
Kawawa Pokemon. Hinablot!
Hinablot!
Hinablot ang Pokemon. Dinudol!
Dinudol!
Dinudol ang Pokemon. Nilapirot!
Nilapirot!
Nilapirot Pokemon. Yeah! 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 Yeah!
CFRC's funding drive is now underway and running through December 31st. Donate today and